Nikapigiwa simu na rafiki ya bwanangu, akaniambia bwanangu amepigwa risasi akivuka barabara kutoka kazi. Akikumuuliza akaniambia jamuona ndiye anaenda kumuona. Kufika leo ikabidi tumtafute kwa mochari iko karibu Kitengela, hatukumpata. Ikabidi tukuje sti mochari, tukakonfirm tukampata. Tumpata amepigwa risasi kwa jicho, imetokea nyuma.
Babana polisi, hakuna polisi anakuja kuchukua mwili. Ndio tukaambiana kama vijana, mwili ichukuliwe ipelekwe kwa barabara.
Huyo mzaka akauliza kama wanaweza tubebea mwili wapeleke tu basi pumzike juu ashakufa. Tulijibiwa kwamba tuongoje vijana watulie ndio watabeba.
We are asking the Inspector General of Police, we are tired of your statements that every time a young man is killed you keep on claiming that we await postmortems, and after postmortems we will arrest.